muziki mpaka kitani kwako na Chunky Supplier.com.
Chunky Supplier, hey, Supplier. Chunky Supplier, Supplier, Shkeri.
Waheshima, wanakuwa chanita kwa heshima, wanakuwa kikoko freshi. Yeah, sikia, 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 sikia. Pika makopi kwa spinning, jump it. Pika tena kwa spinning, jump it. Pika tena dapo na sign, jump it. Pika tena na kubatin, jump it. Pika makopi kwa spinning, jump it. Pika tena na kubatin, jump it. Sikia, jay, jay. Najajua nda kukupenda, tusi na chakuona kine. Nacho shindaga kupubiri ya tu, kisikia na imba mimi. Sirika shiba kisusaga tu, kini ona naria jana lilia mapenzi mfute machozi. Jee, 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 mfute machozi. Aliyalia mama gado, aliyalia. Nalowa na pewa netaji chafu, kashika nefu mala kajilofu. Kiuna kuchula na mshika chuchu, nimeza umbabu nifanyi yangu. Bala toma sepa mbabu vinsupu supu. Chakula vya gaso na chikuku, mwazako masusi na mpabuku. Wamekula jala ya wausu, na chacho wanda kukupinda. Tunzine chaguo langine kwa mbati kwenye mapenzi. Nacho shindoka kupumiri ya tu, ukisikia na impa mimi. Sirika shipa kisusaka tu, kini ona naria jana lilia mapenzi mfute machozi. Jee, 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 jee. Wecha nika tuwani chenza, wanapaka omsi tuwani chenza.
Unasikiliza
wanapaka mbola tuwani chenza. Wibila kuchoke tuwani chenza. Wibila kuchoke tuwani chenza. Chenza so supe, kato supe. Dance so supe, kato supe. Kompato supe, kato supe. Wanapaka supe, kato supe. Chenza so supe, kato sikia. Je, sikia, sikia. Sikia, sikia. Tone, je, we, je, 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 je. Tone, kwa heshima. Je, je, msiki chwe. Tone, mistari meneja kwa heshima. Moro Tone, moro Fika, moro Eria, moro Finance kwa heshima. Jino Moja Media. Kamore kwa heshima. Je, je. Sikia, sikia. Sikia, sikia. Sikia, sikia. Je, peka madini. Mungu wa pili. Kifana nisho. Kwa siyo siri. Kamadini. Mungu wa pili. Kifananisho kwa siyo siri. Asante mama kwa kunileta duniani. Asante baba kwa kunifusha mitiani. Mabida mama kwa patake nijua nani. Siyo siri kupesa mani mama. Sila siri ke duniani. Wekonye mwaka atakizani mama. Niyakikisha kufurani mama. Ubarikiwe, ubarikiwe. Uchungu wa mipa mezi chisa kanisa. Kwa nini mipa chakia kichanga na chamba. Kujeru chofuri ni wanyesha nikiria. Samani ya mama ni mezi kukansha una. Uchungu wa mipa mezi chisa kanisa. Kwa nini mipa chakia kichanga na chamba. Kujeru chofuri ni wanyesha nikiria. Wacha mama, wana mama yake. Bibi yangu. Wiyata baba. We kwa bibi yangu alikuwepo, alikuwepo. Ji, ubarikiwe Maluni, ubarikiwe Masani, ubarikiwe Mama Rashidi, ubarikiwe Mama Rajabu, Waisabu, Waisabu. Usiamini niliyokwambia, himaya yangu kushiba ufa, mimi ndo mume. Fikiri wapi tulipotoka, ila sababu najua. Jejeje wanilijisumbua, mimeme yani sababu najua. Jejeje wanilijisumbua, mimeme. Usiku sana, kesi palala, kuya nalia sana, na fioma, jei naumia sana, una uluma na wako mwana, we utaba fanya, tajiri sana, hata najuta kwa kukutana, ina sababu najua, jai jai jai, shati maena tunicheza, wapu wapu toka tunicheza, na udogo doge tunicheza, wibi na kuchoka tunicheza, wanafibu kutu tunicheza. Chasipwe, chasipwe, katusipwe, wanagwasipwe, chasipwe, katusipwe, chasipwe, kambelosipwe, chasipwe, katusikia.
Kumariza mankisi, bunisi muyo, buni nikachia. This
kiki tunapokea unaniletea mapozi na si wangu sindani ya gunia bila saa bali ya mama la jay jay lakini ila saa
Pick up, 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 p
to Nigeria category. Pide pide bagala Nigeria category. Pide pide chirobo Nigeria category. Pide pide domso Nigeria category. Pide pide wanamba Nigeria category. Pide pide rakoto Nigeria category. Pide pide wanamba Nigeria category. Pide pide wambicho Nigeria category. Dance wana chesa, chesa, chesa. That's a tuna chesa, chesa. Sikia, sikia. That's a sikia, sikia. Tone, sikia, sikia. Chip, 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 chip. It's a killer, my killer, so funny. Oh, man, I jump away, Lord, you make for chain. Since you eat your daddy. When the city is a bamboo, the little funny and the creature, and the interpolate lodge in the country, she's doing she again in the creature. I hope on the thing, Sela, she's a little bit of a how maybe football trailer, and the minute he in the cupemaela, do you see Puggy and Sila, Sila, who is a man who you're Chapula, but I am cool.
Muziki paka kitani kwako na chunkysupply.com.
Acha kibaba nasma.
Yote. Chaku chaku dance. You wanna dance? Yeah, chaku chaku dance. Go 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 go. Keep it she dance. Yeah, chaku chaku dance. You wanna? Wanna put dance? Yeah, chaku chaku dance. Go 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 go. Wanna put dance? Yeah, come on dance on my punk and shasha. Jack Tari na me chon chon and yeah. Come on, you need to punk and dance bro. But you make you come down, go and change yeah. Turn it to back away, king wang wang. Now come back to me more, Johnny Samita. Dance.
Unaskiliza midundo ya ufuasi.
it, I want you to do it, I'm gonna do it, I want you to 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 do it,
I want you to do it, I want you to
do it, I want you to do it, I want you to do it, I want you to do it, I want you to do it,
Kitani kwako na Chunky Supply.
Nawapenda sana kwa heshima.
Chunky Supplier. Supplier.
Chunky Supplier. Supplier.